talk load.
Kelele za chura mistaki, kama unakunywa maji twende. Kelele za chura mistaki, kama unafunga bao twende. Kelele za chura mistaki, kama unakunywa maji twende. Kelele za chura mistaki, kama unafunga bao twende. Kelele za chura mistaki, kama unakunywa maji twende. Kelele za chura mistaki, kama unafunga bao twende. Kelele za chura mistaki, kama unakunywa maji twende. Kelele za chura mistaki, kama unafunga bao twende. Sitting on the bean, I'm shopping at the mall down. Walking at the beachside, go to stress is falling on. Counting on my watch now, say I had to calm down. Walking on the fashion, said I'm on good day time.